Them let people know that this Mr. Mpende on the spy Makina Kina. Kasambanga na fashion. Wangwazi pachi bata.
Exclusive from Zambi Tunes.
Ni use una pine ni kufakire konsel. Ni use una pine yosu shafulu mazal. Ni use una pine ni kufakire konsel. Ni use una pine yosu shafulu mazal. Ya patifu na dalama. 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 Patifu na dalama.
from ZambianTunes.com.